easy. Made it.
Kosi mupano.
Besa ngempupu mamambala. Nemiti mabonga basatana. Tati wiruke, tati wishive. Besa nemiti mashankunde. Bintu wakabira wakuku bonfiafi. Noku kuposa ngechi zoso. Nageshu kubapira chansi. Fira mafuma mumu. Nina kukuntene kapanshi. Eka ni kuhuji lepo. Nifuna chikwati. Mamuna wanzeli. Kusichi chichu chiringi chaku. Pawana nishi wayo. Pantale nga besa besa feno kukyamu. Kasuni konda ime msie, msie che. Chikondi chome nyana, hawe nakana ime. Kasuni konda ime msie, msie che. Chikondi chome nyana, hawe nakana ime.
Now you tell him that. Don't dare kubwe. Don't dare kubwe. Don't dare kubwe. Don't dare to wait. Don't dare to wait. Shouldn't dare to wait.
Watch out sometimes, quite by the acrobat. Anyway, they can't forgive him apart.
Mami, don't force anybody to stay. Gapia, mwapia, it's okay. Katai mwana vadi, you tell him to step. Taipi, your time wanna to skate. Focus on yourself and humor. Fulfillment to pepe kaniruma. Church fuku shuchi twale kudi self care. Family na weo nesi fiuma. Ate los pala beko wadi lusa. Techi temi kwa la mami wadi busha. We love at this shit you tryna do stuff. Any living uku fola mudi yusa. Penetri di yusa.
Usichi shuchi ringi chaku. Pawana nishi wayo. Pantwa venga besa besa feno kupiamu. Kasuni konda ime msie, msie che. Chikondi chome nyana, hawe nakana ime. Kasuni konda ime msie, msie che. Chikondi chome nyana, hawe nakana ime.
Now you tell him that. Don't dare kubwe. Don't dare kubwe. Don't dare kubwe. Don't dare to wait. Don't dare to wait. Shouldn't dare to wait.
Mr. William, what you want?